exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Malto with a Malto.
Bush.
Oh, you will.
Boza.
Zone of the
Papa. Bush.
Oh, you will.
Boza. Papa.
What do you wear? I'm a wala bandani. Dindani. Why got you going on a bandani? That you wear a mangala bandani. Dindani. Why got Saulo a bandani? You lame baby, I put it to go down my booty. At the island in Jokaya Tunga. Send a wana. Hula cheche. Awandona mabasi akuti muli ndichi kwa mawaleti muntu wale mele sanga iwe wasango tenga chikwa mawaleti chule mele weka
ili ndi boza uba woza mele ni boza mwako dati ili ndi boza uba woza mele ni boza mwako ili ndi boza Uba woza, imele ni boza. Kwa Bosh. Boza. Kwa kwa. Bosh. Boza. Kwa kwa.
Bacha boza ndiro koma, chirunga mochi maone sazo koma. Asinganga ntaoni wa halindi boza. Eti ya mango nama, wele mawa, musatengi mangwala Joseche wango kala, sabuzi wakantu Eti ya mango nama, wele mawa, musatengi mangwala Joseche wakusiwa, hawapanga sinandizina Ama pita kuseli, kukapanga za chisembwele nao Za chisembwele nao, kuwa kina sundala masao
Nama nama za chikuwa mawareti,
hili ndiboza Uba woza, imele ni boza
Kuna kuwa kuna maali ndi senda wana
Tati hili ndi boza
Bosh.
Uba woza, imele ni boza
Ati ya mafuza jida jabambo
Hili ndi boza Uba woza, imele ni boza
Mana maali ndi chitaka wale zikoma
Tati hili ndi boza Uba woza, imele ni boza
Kama hauna cha kufanya Tafuta kazi ya kufanya we Nasema na wewe Na wewe Nasema na wewe
Unasimama balabala kuwadanganya watu
Nasema na wewe Na wewe Nasema na wewe
Umanama umatama mkwala kuna misa wantu
Mkufuna muzi mkawabe Muzi mbela
Utele kumuka mbela bela Mufunaso, mumutuluke uyu
Hili ndi boza Uba woza, imele ni boza
Mwakwa
Dati hili ndi boza Uba woza, imele ni boza
Mwakwa
Hili ndi boza Uba woza, imele ni boza
Mwakwa
Dati hili ndi boza
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.